Holy Ghost dance
kama Daudi.
Holy Ghost dance,
right left.
Holy Ghost dance,
nyuma mbele.
Holy Ghost dance, Holy Ghost dance
kama Daudi.
Holy Ghost dance,
right left.
Holy Ghost dance,
nyuma mbele.
Holy Ghost dance,
dance imeshika utadhani moto. Ita firefighter zima moto. Ninaruka ni kama nimeshinda loto. Paki niko fiti siko solo. Holy Ghost fire niko huru. Today wakijaribu na mkashifu. Mateke atakula kama kumfu. Kama kumfu. Amekuwa itoka chini mbaka juu. Kamtu katike ndani yake Yesu. Tutazunguka, ukuta bomoka. Devo atashtuka, atatoroka. Tutazunguka, ukuta bomoka. Devo